www.mwamdotcom.
Mara ya kwanza na kona nilishtuka, kila ugonjwa na pona nikikuona, kama kikombe cha kahawa tunapokezana, hata sijali wakitutukana. Yani kinanifanya fari na wape habari kutana ona vitext vi message, oho nitaua mtu natabakaba kama koko nataka kutaga, kama miba nataka koko sitake baga, mchezo nikiuna ukeke kama taga wanimaliza, yeah. Chonde baba nishika shika shike mapada,
mina mchezo ya kusungu waga gaga,
kisha tende tuka ivunja vunja michaga
wanimaliza, yeah.
Shikilia
shikilia ulipo shikilia mama,
shikilia
shekelea mama,
shekelea,
shika shika, shika shika, shika shika.
I've been beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy, baby you know what to do, what to do, what to do. I'm going crazy. Watasema mimi roga, roga. Mimi shika shoulder, shoulder. Hatupandi gari wala boda. Ukichoka ndakubeba, beba. Mungu ni mwema kafanya tumejuana. Asante Mungu mina wetu napendana. Shukrani zangu kwa baba yako na mama. Na kwa neema za Mungu ipo siku tutawana.
I've been beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy. Baby you know what to do, what to do, what to do. I'm going crazy. My love.
Nataba taba kama koko nataka kutanga, kama miba nataka koko sita kibanga. Mchezo ni kiuna ukeke kama taga wanimaliza, yeah.
Chonde chonde mama nishike shike mapanya, mina michezo ya kusugu waga gaga, kisha tuende tukaivunje vunje michaga wanimaliza, yeah.
Shikilia
shikilia ulipo shikilia mama,
shikilia
shika shika, shika shika, shika shika. Shikilia ulipo shikilia mama,
shikilia
Take five now. 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 Take five now.